kutambulira munsi yokutya tewali kyewegasa anti buli kado bamukweraliikirira tokwa musuubi yadde abakuwala neeyo bangi bakwasa eyo ejjali kasita ofuba okumwesiga talikusuula Manya baita kujori Abo bula babali mumirembe Babira kunga mwe Katifu batimu kumwesika Evi kuruma na vivuza Akola nebio tasubira Mukama Mukama mwe kwate
Katondo musale Mirembe nina puya libera o
Na kuimbiranga, na kuimusanga.